This is the Mahiteng FM podcast.
Hey, Dr. Tumilio, matsatsi la gompieno me re go buletse wena ja kolo moretse e go roka mo botsa sengwe le sengwe seno go rojalo ka la katsa jalo go ka sitse mo mosong ono sa le bale jalo go re tswalla jalo mental health awareness month e gongwe there's something that you'd like to know with regards to mental health o gone fa doctor e go ka go tsebosa ka se re go ka itse gape gore matsatsi na ka mo so the 28th of July it's World Hepatitis Awareness Day. Gongwe le yone eo doctor o tla e ama motsatsi la gompieno bone gore tshusitse malome done mo go mashe. Good morning, doctor.
Good morning, brother. Good morning, Muto. Good morning, general, and good morning to the beautiful listeners.
Aha, re tsapa jalo gore o siame, doctor.
Ke tshusitse ka nye hepatitis, brother.
Ne tlhalosiwa ke dilwane ha kare ga e tlhalosa sentle. Are ya mana jang le go
le se bete.
Oh, I know it's got to come. Na bona wa itlhaloganya ke re o itse gore wena o
sha. Eh, re tsitsi.
Wa check.
Go ne bile re ka simolla for doc santse re metse jalo dipotso mo baretsing ba rona gongwela. O ka ya pesa khanye ya hepatitis gore rabe re bua ka eng rona ba yalong gore ga re di doctor re ka itlhaloganya jang botoka.
Just put it very basically ke hela go nna le inflammation ya di cells tsa mo sebeteng. And it can be caused by a lot of things. It can be because of infection. It can be because of substances, drugs. Then what do you know? Because remember, the liver is the big house. How nule di bilis, how nule all those things. All those medication is broken down in the liver before it's excreted by the kidneys. So khantsi bile yone, it's just an inflammation. It can also be caused by just inflammation. If like anything that causes that disturbance in the cellular activity and the functioning, and then khantsi but for banali signs of acute liver failure, one of them being jaundice. And then we liver function. Some kind of medical condition. It's a misanal hepatitis. And eka chwara the professionals handle madia mutona ling yone eka hotela. So there is actually a vaccine ailing available. Motsabana e le gore ka etsa o le monye mara ga le gantse re go lana re sentseng re etsa to still maintain that immunity and curable. It depends on the cause. Obviously you stop the offending agent ha le gore ke something so le gore wa senwa gore wa seja a lot of the times you can take medication to help but even like it's ke bua ka di drugs, not just drugs le tsa recreational but le tsone tse re dinwa melemo. TB medication, for instance, can also cause that. HIV medication can also cause that as a complication or side effect. So you just go to wa madi go check iwa if you have a transaminitis, yeah, treat iwa. But obviously, if I manage recently, then it can result in chronic liver failure. Your liver, what is supposed to do. Remember, the liver also creates some of the clotting factors. So obviously, the clotting factors is doing nothing. Then it leads to non to bleed. Number one, albumin it developing a protein. So ha protein ya go ya go tlase le yone tla iponsa ka go ruruga. O tla bona dimpatsa motho di go rurugile ka re metsi ya nong anna mantsinyana mo meleng. There's a lot of things. Na pale, and then eventually can progress to now the brain being affected and then encephalopathy and then.
Tu tlile mongwe na tlhalosa gore e tla go ntsha gape go nna go tsedingwe go ntsha mokhaba. Mme mokhaba wa teng ga o tshwanelo wa monono. E ka re nna round o ka re bo
And then that's how you know hore that kind of horror has probably most likely because of protein ikotlase. So how hole yalo, then you have to put on medication to try and reduce that fluid, because obviously you don't need la morago tsa yone.
Sure.
And yeah, it's how lucky if it's incurable. How le like then okakra liver transplant, but that's another process because runa mo South Africa, sometimes we struggle a bit getting transplants, especially when you're coming from an environment then go rona le the challenges it's achelete and hygiene and things like that. So ga ntse phele le gore ba leng gore obviously because I get no gona once you get that organ, that organ has to be, there's things you have to take medication, you have to change your diet, and your environment also has to be appropriate. So, I look at the organ, and then when I have to talk to the organ, obviously, that's not a good thing. So, ideally, those by long horiba, kona horiba, tokomele that organ. It's quite a rigorous, process. But, when somebody interviews in the horiba, how it's how, wow, it's a disease, and less a bit dizzy.
Kana wa go semora.
O tla ba go celebrate se bete se se chaka di shots.
Yeah, drinks on me.
Drinks on me. We're having shots.
Yes, it's an interesting topic and ideally I would encourage gore batho bitsikane, especially mothers, because mme o kgona go fetisetsa ko ngwaneng ga a imile. So it's important gore a itse ka yone, make sure gore wa testiwa for yone before a ima.
No, ke a go utlwa dog. Jaanong ga ke itse ga re tla mo ntlheng ya go nwa, go le gantsi ke re batho ba bana di spirits tse di bogale tse a se o se ka feleletsa sira gore e go tshwara ka bonako ga go ntse jalo. Ga o nwa tse di bogale tse di tlhokang go mixiwa.
I cannot quite say gore ke which type of alcohol that can speed it up, but ke itse gore e tse ka reng di bogalenyana ke tsone tse ka reng di berekelela ka bonakonyana. So maybe moderation can help, but obviously o tla bona ka wena ha o simolola nna le matshwao gore e ka re yanong ka re yanong sepete sa kano ka re ke se berekisa overtime re ke se khutise bikinyana
wa utlwa rao.
Alright. Haraba utlwe Lungi ka fa.
Mela Lungi. Lungi ka ra ka godisa ja.
Le raura ke doctor. Ne ke tsapa go buela le ba sana.
Ga re bua le le doctor ko thoko kgaitse jang re mmeditse ka leba ka gore a tle go bua le morahe e jaanong ga o mme a tla ko thoko consultation
a fete pele ko reception
ga o mmata ko thoko Lungiwa re tla palelwa ke go go thusa nna ka mo ntlheng.
I think re tshwanetse re nne re stressa mo bareetsing ba rona or community ya rona gore you know molao wa HPC se e nakong ga o re protect rona di healthcare providers ga re dira dilo yalo di WhatsApp consultation le di phone consultation o sa tlhatlhobe motho next thing o boraya man o a tshollelwa nkere nkile ka lebelela story sa gore mme motsadi a kile a re ngwana wa a tsholla ke mofe eng and then o nne be kere okay mofe eng eng hela mo founung mara motlise ka moso ke mmone e re ga motlisa a day or two later ngwana ke ga matlho a le yelo kante ngwana na le hepatitis A. Hepatitis A tsamaisana le mala because yone transmission ya teng ke fecal oral meaning ga o tshwere mantle a ne gore a na le that hepatitis o bo sa tlhape mabogo sentle o botla lona o ja you can ingest it you end up o na le mala a berekang kante gape kapa the liver is also affected ke hepatitis A. So go botlhokwa go nna o tlhatlhoba molwetse go bona sentle because o ka sere okay dira yana yana hela mo phone you still have to ask questions, you still have to assess, you still have to. So it's not gore you know doctor or sister ha dira yalo ke hela go senyetsa nako re batla go nna tsara sentle re se kra go fa hela generic response kante ka moso go a senya ga botlo re ya e bile doctor o dirileng
that thing.
So we encourage gore bua lead the healthcare professionals. Ska ba tsaba ba na isa ke hanki la clinic ba
very nice. Babi o botsa ka sweet wine gore bokotsi ba yone during pregnancy. But I think alcohol generally
during pregnancy we discourage. No. Any kind of alcohol during pregnancy we discourage because obviously right, it's a complication in fetal alcohol syndrome. So no, no alcohol at all, at all.
Tara ga go le sweet ga bona
bora. Ga bona bokotsi bo pela.
Dok re ka etswalla gongwe ya mental health ya tsela go mpieno. Tota re buile go le gontsi.
Ka
mental health. Gongwe mongwe o ga kgona jalo go ka nna le rona ga ntse re ya tlhatlha. Re buile ka gore e khosiwa ke eng go le gantsi bo stress bo.
Go a farologana. Mabani blene ke attendile another seminar e buang ka mental illness or mental health in children. Ya farologana on the age group, but most of the time, yeah, because it is the trauma that we experience in our lives. And re nyatsa mo mogolo me bu ke ipela gore you have the coping mechanisms gore khone go dira so tlhokang go se dira mara mo ngwane mbe re tsala gore ke ngwana ga itse sepe, therefore a ka ska ba go pola or it doesn't have an impact. It's been proven gore trauma le mo ngwane wa 1 year has an impact. Le mo ngwane o sa bonwang o isinga bonwe, it has an impact. So re ske ra nyatsa ga bona gore ngwana ya no ga tlhola a le the same, o notice matshwaro ke leng ra bua ka ona gore wa change personality, ya change maybe na more aggressive or onna withdrawn or ke ngwana o le gore ko sekolong a performance ntle ya no go a change ga tlhola a dira bontle ko sekolong, o kopana le ditsala ya no ntse di sa siamang, o simola bona mekgwa e sa tlwaelegang, then o ska simola re ish wa ba simolotse ya no a nna first spot
le go tobodipa o godipa
ba sa retse gore o sa botse o sa batle go itse gore go diragalang ka ngwana. Rather communicate le mental health expert o ka go fang advice gore eman e yone approach yana or moromelo go gonna ke buelene ke bone gore o tlhoka eng. What I've noticed, ask you if ke a judge ke kopa maitshwaro le if ke a judge in advance, but I've noticed that a lot of people are willing to spend money on material things, like motho a ka spenda tšhelete on I want a new car or I want that outfit e le ke ya ko lenyalong ke batla go bontsha bomang or you know all those things tse di turang yana tse di you know luxuries. But when it comes to spending money on their own mental health bana le gore nkampa ka sheba mo internet-eng gore ga teng ke be ke ya go reka over the counter, it's supposed to not like your mental health is very valuable. So now I would encourage gore go seka ga nna le this attitude ya gore man ke matsapa medically, whatever type of thing. There's a lot of solutions and avenues that a person can explore with or without money.
Ebile ke botse fa doctor gore go na le so se sa gore ngwana o tshaba batho. Gongwe ngwana go dilela itse gore ke mama le papa le nnake or le ausi mo ntlong, e be nna gore ngwana o tshaba batho. Mare le ngwana ntse a gola ga a kgone go ya ko go nnang le batho ba bantsi gone, ga a batle go bua le ope, even le other family members, o ipatla fela le ba e leng gore o dula le bone. Is that normal? Also, when should a parent be worried gore nyangwano kete ga a batle and wa lela like ga a batle? Is there a time when
eo ke topic engwe gape, because then we'd have to talk about the different temperaments that we all have as human beings, ha re tshwane, and then we'd have to look at the different personalities as well, like different personality types. La ka tsola mo family le gore papa le mama ke batho ba ba leng very outgoing, you could still turn out o le motho e leng gore wena you're a bit of an introvert. So yes, ngwana ga a santsana le monnyane, the primary caregiver and those that are around them ke bone ba e leng gore they are attached to, because that's the environment ya gagwe. And ha gola a simula socializer, maybe they might not be that open or wanting to socialize and stuff like that. And it's one of the things that we're discussing about ADHD, autism, and all those, how some of these characteristics they are overlap. Or in ADHD, can take up an element, yeah, autism, an element, yeah, sensory integration disorders and stuff like that. So obviously, houses are feeling aging, banaba khonale anxiety as well, anxiety disorder. If you can, move to a psychologist, or no, or play therapy. See gore is it something that is diagnosed as gona go diagnose something se leng gore it's pathological. And remember, diagnosis should not just be what motho one get a psychologist, then there's also the occupational therapist len gore a bone gore a development ya ngwana is it proper or not. And then you can tie it off ka, you know, your doctor, either your GP or pediatrician, o leng gore tlhaloganya ka the neurodevelopmental, then put it all together and see gore etla ka what kind of into, because le rona ha re di expert, re ka pick up a certain signs o bo fa medication for that, and then how fetsa go fa medication be go tlhaga something else. So it's not like there's only one particular diagnosis o ka e kry-a mo motho ka kra di le malwanyana. But it's important gore o nne honest, o nne compliant to medication and o cooperate le your healthcare professionals so that le kgone go tla go karabong e gore go etsagalang, because once o sa dire intervention e o sentle and you know ha ngwana sa tla le monyane re feletsa ka di adults tse di seng shapo mo tlhaloganyo ba ba tsamang ba tsena ko dishopong ba tshwere dithunya ba thunya batho ya ka re bona ko bo America or batho ba e leng gore they become suicidal because motho a teng feela gore I never was understood or you know ke sa ke na le that thing ha e nne botoka mara batsadi ya kere itse gore ba fela pele mare re mo file medication e mangwane o keng ka ene, you know what I mean? So you have to make sure gore o berekisana sentle le healthcare professional gore go tlhaloganye gore symptoms tsa ngwana ke eng le ene ngwana a utlwalege. And then kind of explore what exactly it is. It could be ADHD and other things on top of it. Mm-hmm. So, and this also happens. Lemo ba kholo, ba kholo ba na le ADHD, mara ba ganela, ba feel gore ke kgeng ya bana
hela. Yeah. Deaths, definitely.
Kre go to friendly thata kana.
Ora o snack solo moody yang ka ke mo di mona le autism sa diagnosis wa.
Ha
buisi batho.
Gore o busilo.
So we need to be careful gore ha re tla re jaja batho ntse gore ei mara o lena ha sharp o tsang. How we see what mental health problem they might be having, and obviously how it's learned because how get a diagnosis or how can we work on it.
Na kote di muri bizarre reki midlife crisis.
Hey,
makala mutoasa. Hey, my mother told us for a while that reki midlife crisis. Guys, how many kaili wana?
Yeah.
Kan tumo thwa mudi mutoka tuzo.
It's real.
Definitely.
Na dok na kujia kaha leto taki one hela ya retsinga mupita kano. Yeah, make it sour but it's way to tell you who it's called up in the company of happy making it.
You've been listening to the Mahiking FM podcast. If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform, Mahiking FM podcast. Mahiking FM 96.7 MHz. Sikokelo, Saluaho.